Incwadi yomphostoli uPawuli kwabaseFiliphi isahluko 1. OPawuli noTimotheu, izinceku zikaKristu Jesu kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFiliphi kanye nababonisi namadiyakoni. Makube kini umusa nokuthula okuvela uNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngesikhathi zonke nginxuseni kwami konke ngani nonke, nginxusa ngokuthokoza. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini, kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kunina, uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Njengalokho kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo, ngani nonke, njengokuba nginithwele enhliziyweni yami, lokho ekuboshweni kwami nasekulivikeleni, naseluqiniseni ivangeni nanonke nihlanganyela nami emseni. Ngokuba uNkulunkulu ungufakazi wami ukuthi nginilangazelela kangakanani nonke ngesihle sikaJesu Kristu. Ngikhulekela lokhu kuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke. Ukuze nikwazi ukwahlukanisa nize nibe mhlophe nabangakhubekisiyo kuze kube lusuku lukaKristu. Nigcwalise ngesithelo zokulunga ezingayo Jesu Kristu kube inkazimulo nodumo kuNkulunkulu. Kepha ngithanda ukuba nazi bazane ukuthi lokho kwangehlelayo kugcine kwaveza ukuqhubeka kwevangeli. Kwaze kwathi izibopho zami zabonakala enqabeni yonke nakubo bonke abanye ukuthi zingenxa kaKristu. Nokuthi iningi labazalwane enkosini betholile ithemba ngezibopho zami, bazuzile kakhulu isibindi sokukhuluma izwi kaNkulunkulu ngokungesabi. Abanye kambe bashumayela uKristu ngumawu nangombango, kepha abanye ngenhliziyo enhle. La bashumayela ngothando bazi ukuthi ngimiselwe ukuvikela ivangeli. Kepha la bamemezela uKristu ngombango kungenganhliziyo emhlophe, bethi baza kungivusela ukukhathazeka ekuboshweni kwami. Kunani pho, nokho uKristu uyamenyezelwa ngezindlela zonke, noma ngokuzenzisa, noma ngesiminya, kulokho-ke ngiyathokoza, yebo, ngiyakuthokoza. Ngoba ngiyazi ukuthi lokhu kuyakungenzela ukusindiswa ngokunxusa kwenu nangokusiza kukamoya kaKristu Jesu. Njengokulangazelela nokwethemba kwami ukuthi ayikho into engizakujabhiswa kuyo, kepha ngesibindi sonke, njengasesikhathini zonke namanje, uKristu uyakwenziwa mkhulu emzimbeni wami, nokuba kungokuphila nokuba kungokokufa. Ngokuba kimina ukuphila kunguKristu, ukufa kuyinzuzo. Kepha uma ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi, angisakwazi engizakukukhetha. Kepha ngiphakathi kokubili, nginesifiso sokumuka ngibe noKristu, ngokuba yikhona okuhle kakhulu. Kanti ke ukuhlala enyameni kuswelekile kakhulu ngenxa yenu. Lokhu nginalo lithemba, ngiyazi ukuthi ngiyakuhlala, yebo, ngihlale nani nonke, kube ngokuqhubeka nokuthokoza kwenu ekukholweni. Ukuze uzibonga kwenu ngami kuvame kuKristu Jesu ngokufika kwami futhi kini. Kuphela hambani ngokufanele evangeli kaKristu, uze kuthi noma ngiza nginibona, noma ngingekho ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye, nangomphefumulo munye, nilwela inkolo yevangeli. Ningethuswa ngalutho ngabamelene nani, okuyisiboniso sokubhubha kubona, kepha ngesokusindiswa kwenu, lokhu-ke kuvela kuNkulunkulu. Ngoba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngumusa, angisho kukholwa kuye kuphela, kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe. Nikukho khona lokho kulwa enakubona kimina, nakalokhu nizwa ukuthi kumina.